www.kwachadivine.com.
Kilieta Mwela music. Crazy. You make me crazy.
Music.
Nemango kuona pakwa tukamadusa ntema wanga woka kumadumpa chifukwa cha kuwala kwako umaoneka fresh nga kale utatua kokulenga angela nalipompo kumatutana kurtikale pompo kakongo kako kakwino ngati mwana kosalala kale kosalila mafuta chili chonse payiwe chili mushe pena pake ndematesa kusiye ndizengo kuyang'ana kwa ine usaduse kundepangisa kuti mpushe danso chili chonse payiwe chili mushe pena pake ndematesa kusiye ndizengo kuyang'ana kwa ine usaduse kundepangisa kuti mpushe danso. You make me crazy, crazy, crazy.
You make me crazy.
You make me crazy, crazy, crazy.
You make me crazy.
Ukamadusa ndikama kuona. Ukamadusa ndikama kuona. Kende mafilo lipompo ndika sweto kukoma ngati sobo ndisaname iwe ndiwe mojo usiku wose tulo osabwela kasmailo ndika mati mami nane kanga uka mati mami tikuseketsana nditiana pambali kumaloto mtima mutu moto ndima funditsitsa iwe uli wanga udakala nsati wanyumba yanga festi yedi ine ndika dwala ndi umbole wanga iwe uli ticha
ndikufuna ukale ndikufuna ukale ndikufuna ukale ndikufuna ukale.
You make me crazy, crazy, crazy.
You make me crazy.
You make me crazy, crazy, crazy.
You make me crazy.
Ukamadusa ndikama kuona. Ukamadusa ndikama kuona. You make me crazy, crazy, crazy.
You make me crazy.
You make me crazy, crazy. Ukamadusa ndikama kuona. Ukamadusa ndikama kuona.
www.kwachadivine.com.